My Cadbury caramel chocolate, mfungamaji shesiki ya matope. Ivi kalta nipikia matoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke, lazima tutoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke. My Cadbury caramel chocolate, mfungamaji shesiki ya matope. Ivi kalta nipikia matoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke, lazima tutoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke. B for Viper, B for who? Bubbly swagger, I know my nigga, he's a sniper, L for lifers and a couple of riders. Dema na evil and act so righteous. Amigo, amigo, what's up gringo? My fans kwa neto na tisha singles. I'm watching Netflix, eating gringos. Na void those people. 20 ages for a kilo. Yes, ni risky but no evil. She wonders how na trap. At the same time, boy na rap. Dedication kwa easy verse. Day and night rehearse. A niggas chasing cash. You out here chasing my Cadbury caramel chocolate. Mfungamaji shesiki ya matope. Ivi kalta nipikia matoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke, lazima tutoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke. My Cadbury caramel chocolate. Mfungamaji shesiki ya matope. Ivi kalta nipikia matoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke, lazima tutoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke.
Lazima sisi pia tutoke. Island boy, we from the tropics. Every time they talk about music, jina langu ndo ni topic. I'm a monster, come a Loch Ness. Lock off the game, they can't top this. With respect, every time they talk it. UK, France, Tokyo, Bopote. Where do I begin? When I bonga, when I win. Putting strings like violin. Little French joke, I'm a trim. Got these diamonds on my ring. Drip or drown, I finna swim. Heavy head that wears the crown. Big ass, I SP the king.
My caramel chocolate. No much, let's get my top it. If you call it, pick my toke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke, lazima tutoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke. My Cadbury caramel chocolate. Mfungamaji shesiki ya matope. Ivi kalta nipikia matoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke, lazima tutoke, na siku wa ground lazima tutoke. Mpele msipende lazima tutoke.
Another Gbedu from NigerPickup.com.